Rank up city banding. Kaisa mkuma pesa. Tega matunku bulire kwe. Girlfriend we kwe kule. Tua itamu binti na we. Hey. Only ruta wa. Tega matunku bulire kwe. Girlfriend we kwe kule. Tua itamu binti na we.
Let them fear.
Hey. La 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 la.
To them, to them.
Mwana muwala.
To them, to them.
Kwe agale.
To them, to them.
Mwana muwala.
Kufamuntandikwa Umu kwa numunzo no kwe wandaga Wena lisino wasembeza Munzi jane mubanzi abalala gyal Sima nyichiche mbankuwa Kuno nyambuza yekwe watawa Umu timagulu mamusayingu yuwa gyal Endulu alala Kabina kovitikuza Agama sokolola Obulunji wachika To them jetwa sokera
To them, to them
Mwana muwala
Feelings me born when me cool and rest in me fun no fears why. Fears me life for longer fears why. Fears me night alone. Sweet tigaji on sula kwa mutima wadinga sente why. Dosha tunafuna kwena wankonjela kwena mfuwe so. Tewa kulimba wa matega mfuga. Smile me yole kengeli jotu nuna. Oyogeza siso singa kuzuena. Kwecho nishuwe la silikudye kama. Hey.
To them, to them.
Mwana muwala.
Jomina, tuwe pamoja Chashote nitafanya ili tuwe pamulakin Kila wakati na kuita uta kusiki Uta kuona uta bada juti Sikilizo, naka pembe na jiuliza Mami ni nakasuga ni mbuna wa mponda Sungi ya unipe, na mini kupe Na wale wenye nooks pembe na uwache girl Nasema come to me I'm out at baby, come and dance with me Kya nipe sindikizo, harakama sinayo Maisha hivi ndivi mami
Let them fear
To them, to them
Mwana muwala
To them, to them.